girl, listen, take your calling.
Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote. Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote.
Nyingi salamu zifike kwa kukimwana. Kia afya nadhani humzima. Kiricho changu nilijie tutaonana. Nitarudi akipenda Maulana. Hebu julize maisha gani yale. Turuishi mina wenzi zile. Msozi finyura kamoja yani daily. Mawazo tere sababisha nisilale.
Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote. Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote.
Tulinyanyasika tukasirubika. Sio siri kusota nilichoka. Asubuhi adikiza kinafika. Tunashinda bila kinywa kufunguka. Nikajiuliza nafanya nini nyumbani. Hadekuwa sina kitu fukoni. Nikikucheki una mtoto tumboni. Kama nikifa ye atarithi nini.
Imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote. Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote.
Hivyo visenti kidogo vipoke. Nimemtuma batiri ya kulete. Na vinepi vya mtoto pokea. Karibu nitarudi ngojea. Najua mwanangu hamjui baba. Toka ni mwache tumboni miezi saba. Jituze we usije kuwa kahaba. Ukimbementa miutani beba.
Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote. Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha lituwe wote.